gaji itete ko noddata liccom ko idum e yigaji burdi fu mawndile nokko o yimbe lebe an domkino dum ko heewidu no gollidi kani fuddirde wattu jono lamu ko malibe chubiki societe sinoise mo noddirta gamfeng ko noddirta liccom ko dum wattete e batiringaji kanye fa yotto mublai di asansi kanye e gasol wattata ke mudun yimbe le hobe dum garta gollodile o do izin wang xian sen kanyon pdz fedinde noddirta gamfeng
wojin taibyo
daranaade o projet nafa mudun ana mawni mali gamfeng sabi waylitinde yigaji ana nafa entreprise ngaji jalleñdi e leydi ndi fu faanda men mawdo yo daranaade yalla himbe fu ana keba nafa fa yottaade jalleñi to golleji di ngatte li hakki millionji $300 ko watta le o golle ko buri himbe ujinaaji di don garata wadde golleji mudon kanyi ndu jukki nan gollude fa ko buri himbe ujineran keba golle stawa le makko stawa sera
idum e imadraaji ko mali wonde wayltinde no yigaaji leydi mudon wordi non kanko general Assimi Goita lamido lam hakkunde jo hollitir wiide wakande mo wonno tonde o yidum fa botudu ko nayri bangal kebeli leedi malindi
d'abord imprimé
tafon ciedi mudon ana war milliard ngaji temere jeegon ciapande jetti ciagal don milliard ngaji temere jeegon e ciapande jetti ko natta le bank ngaji meden don ko waa beedude irwere kebal on hakke temedere fu ciapande tati wartan e wi mali le temedere fu joyi bangé gollenobe koy mubben milliard ngaji noga e joyi wattete e irwere jaleñdi ciagal don milliard ngaji noga e joyi cefa ballirte hono genari ni entreprise ngaji di waddobe essentiiji e nawtaragol
sima
dido yigaji no hani irtirede yimbele bugunbe an domno dum ko boyi be bidum faabota habude e wayde golle Salif Bagayogo kanyun mer no kum no dirta danu o widum faabota sane yimbele wombe tombe no kan hebirde golleji
sur
le ko fawi do kabaru jande cuudi l'école negi ban darna nama ko kol mum cuudi l'école e musel 1 pabirte kaaki gollede e nyibgol garuje tati cuudi l'école 3 koro arkila ciwar ujinaaji joyi dokkete ko yata rewbe chapande jeegon jangente o chaabunde mo inirte sukaabe jokkolbe chapan taton e taton janginte do mo intingol kulle dogoje e kintina do doggininde mobilaji mawdi
yimbe le wombe le gelle debbe no dirta gulamina mafele faragwaran kanye ko nande mudo fu kolliti wiide beltiki sanne wakande yambereji di ngadanno tonde be bidum faabot hayebe wombe le dedo no kule
min jalno
be welti sanne uditingol onoko igaji itete ka be ngattan hakkilo sukaabe jokkolbe ngala e golle min ana jogi nafangaaji mawniraabe an didon amma mo jaati golle mballa sarabe amen wadan farafi golle buyto kanya yagol jolaari edo wondi e nafude min seeda ka ko min jidi fa handen ijin o amma sukabe amen
o do nokku dum faabor sanne kona yir bangal yigaaji leedi malindi non kanko professeur Amadou Keita ministre kuminudo kabar yigaaji leedi ndi hollitiri wiide
depuis l'audit
du secteur sariyaaji yigaaji darta le leedi meden le e tabugol in sariyaaji ko ay nafude kreduuji di dun anniya laamu o nafa mudun iyama bangal nawtaragol yigaaji le mali ciagal iyoto ngoji puddade gouvernement o wadde bawde modon fu yalla kebal ana beydo ko way nafude jalliñi di fu gori fa yottade himbe mali fu
du mali
sukabe hayebe wonbe tombe kolliti wiide o don nokku mo yigaaji gonde irtede e mudun yo nokkuli mabbe do be demata wobbe kolliti wiide ana bemba Fatoma Kamara o gote ngon le zinisi mafele
on wasigi dayno e gel golleji amen yo demal be margal dabaji ges amen kewdo woni e ijin o darna do mabben am gol sukabe jokkobe le o min wana non fu be gondi bamirde sukabe le o min ciagal e golleji wala fu sukabe ngadna le ndi gendi fay tawede min kolliti be himmeji amen
yimbel wonbe tombe kolliti lamu kobbe kanye fa yottio sinwa e gombe tombe fu tinno kaybano hawaluji di wori le odo nokku.